banke. Sometimes inavutaga kuhusu pompe mwenzako na kunywaga mi banke. Sometimes inavutaga we kama kunipenda nipende kweli, staki uniongobe uondo wangu kweli, moyo wangu tete ila mitete.
Oh, yes.
Sikia, wanakuwa mentogen, nakubali sana Che Guevara, we dura kidu.